Killzone Records.
Uda, uda, I be cool again. Uda, uda, in Jungle Ball. Uda, uda, from Bronx. Uda, uda. Yo, I'm free. Nafanya nachotaka sihofi. Bendera hewani na wapiga tai chi. So please, sitake kufanya kama me. Manyota begani Mungu yupo sijutie. Yo T, wambia machiz wakuti. Gunga goma kari ya mikito kama hii. Mas niche, game hawawezi watali. Bado ni mabaro na wacheki size. Wakitaka kupigana wanapigwa bao. Wakitaka kunitoa wanatoka wao. Siko peke yangu nyuma majembe kibao. Na wapiga mabunduki papapapapao. Nepo mikulete shobo kwa madem zao. Uwanjani ni matobo kubabek zao. Wanachuki kama mbogo cheki macho yao. Nakalisha wananita mimi baba lao. Come on man, cheki nikipanda misi drop. Nikija wanasanda wanadhane mini cup. Stage na wapanda bila dhana niko hot. Dede dele mo cheda nimewini jackpot ya. Wambie wapisha mina come ya. Wambie wapisha mina come ya. Wambie wapisha mina come. Mina come. Mina come, yeah. For obvious, hawa machizi na wapa stress. Wananjaji kwa kasoro, wanajua I'm the best. Sini serious, sina juhudi kuwa impressed. Mina fanya na chofanya, usijeribu kunitest. Wana bambia, jemu tayarisha wapa kovu. Hawa na maswaga, swana chora line bovu. Kujisikia, josifa zao, wote wachovu. Eti wala baga, swana topwa na mapovu. Wakika, nakalisha misina hata habari. Washali yanzisha, siruhusu, watasari. Leha, wakivisha, minalisha mambo shua. Umesha shika do kula bata usilale. Line ziko short na ride kapans kwai. Boost mina baska bas na dutch tie. Siko feki kama brizo pretendi kufeel shy. Niko so universal kabrandi toka Dubai. Man, cheki wanachofanya misijui. Mina fanya cheki wakifanya sitambui. Ile dame, dele naongeza madui. Mina fanya wakifanya hili gemo wapindui, yeah. Wambie wapisha mina come, yeah. Wambie wapisha mina come, yeah. Wambie wapisha mina come, mina come, mina come, yeah. Lunya, wambie wapisha mina come. Ni brother abiku, njo tugonge ngoma tam. Ile ham, cheki hili goma liko bam. Wanna get fame, mia wanna get some. Here we go, mabisho, wanna cheki kwa mikwara. Hizi flow, zaki do, zina washa more fire. Joto ni hasira huku kuna AC. Mbele ya hazira zina run ziko real. Pisha wambie kisha nuka pande hii. Young generation full swaga juu ya beat. So wanzisha nikija na maliza like this. Na wapiga arrow so nikija run free. Hey, never nachofanya siko say. Najua nachofanya sibatishi siotei. Hey, kichwa kina waza get paid. Wambie wapisha napo come like hey. Wambie wapisha mina come, yup. Wambie wapisha mina come, yeah. Wambie wapisha mina come, mina come, mina come, yeah.
Uda, uda, edo bis, yeah. Uda, uda, naskuba weda. Uda, uda, bomb Bronx, huh. Uda, uda, intangible.